Yehova jakwa tose dukoa Moruru moruru wasene nolar Ochoko wani nyitinde wa yewinjo wachine Moruru jomaler wasene nochien Jehova jakwa tose dukoa Moruru moruru wasene nolar Ochoko wani nyitinde wa yewinjo wachine Moruru jomaler wasene nochien Moruru jomaler wasene nochien Moruru moruru wasene nore Nyimine goete wasene nore Iduonge teko koda loyo ruto bedogo Moruru jomaler wasene nochien
Moruru wasene nore
Chiel, ochoko wa wan mage wabede mesa chiel Oriwo wagiera kajota chiel Moruru jomaler wasene no chien Oriwo waninyithinde wabede kula chiel Ochoko wa wan mage wabede mesa chiel Oriwo wagiera kajota chiel Moruru jomaler wasene no chien Kapoke donje unje to chokore Onge go alaka okitanto Ibiro to kichun chokruoko non Kuonde midhie chokruoko non Kapoke donje unje to chokore Onge go alaka okitanto Ibiro to kichun
Rinyae kanyakla marinyo maricho Ringiae kanyakla mawito ji Ringiae kanyakla marinyo maricho Ringiae kanyakla no marinyo uon Ringiae kanyakla marinyo maricho Ringiae kanyakla mawito ji Ringiae kanyakla marinyo maricho Ringiae kanyakla no marinyo uon
Chungi emiere jolar chokruoko non kapoke donje budho chokuri honge go alaka okitanto ibiro to kichuny e chokruok ochungi e miere jolar chokruok onon kapok idonjo e budho to chokuri honge go alaka okitanto ibiro to kichuny
ringiae
kanyakla mari jomaricho
ringiae
kanyakla mari
Maricho,
ringi ae kanyakla no majo won.
Ringi ae
kanyakla majo maricho.
Ringi ae
kanyakla mawito ji. Ringi ae kanyakla majo maricho. Ringi ae kanyakla no majo won.
Chokruok oyier kapok iye ni donje ruruok e kanyakla nyalo lalo chuny to chokuri honge go alaka okitang' to ibiro tho kichuny e chokruok oyier kapok iye ni donje ruruok e kanyakla nyalo lalo chuny to chokuri honge go alaka okitang' to ibiro tho kichuny
ringi ae
kanyakla mari jomaricho
ringi ae
kanyakla mawito ji ringi ae kanyakla mari jomaricho ringi ae kanyakla no mar jowuon
ringi ae
kanyakla mari jomaricho
ringi ae
kanyakla mawito ji ringi ae kanyakla mari jomaricho ringi ae kanyakla no mar jowuon
Satani kadala wito dame pwendeno yonge Mudho lili kuro ka ibilisi nga majamiri ambo Inyino joga biponde kuro akadhiye Pinyirwadhi mudho sina ugunda manaweo Satani kadala wito dame pwendeno yonge Mudho lili kuro ka ibilisi nga majamiri ambo Pinyino joga biponde kuro akadhiye Nyaka kete uguru eka nolo sekendo Ponde ni muyane kini luanga nono Toka darudhi magibiricho chuna nyakae Epinyirudhi dhano kethore ni wane wanawelo Gini nyaka kete uguru eka nolo sekendo Ponde ni muyane kini luanga nono Toka darudhi magibiricho chuna nyakae Kode dala ngama tende berna Ponde to se majoloyo si pena ni kuro Joera siko penjore ni karangoma wana chobu kuro Pinyirudhi mwano kriso ngama pinye lomba Chunya ni kode dala ngama tende berna Ponde to se majoloyo si pena ni kuro Joera siko penjore ni karangoma wana chobu kuro Lomondini yesu wikingi Eno tel kuro gengono oga inga marudha Punde licha inyo ikore odaladaku Olose kilulu nibere nani kuno anadonje Edala paradiso Lomondini yesu wikingi Eno tel kuro gengono oga inga marudha Punde licha inyo ikore odaladaku olose gilulu ni bere na ni kuro anadonje Dalanya sae utama lero manikuro Ngamatera kunyo jatenda ngamajami wafu Woloka Jehova maloko ganda malaika Yene kama ngeo tubete mateki sana Dalanya sae utama lero manikuro Ngamatera kunyo jatenda ngamajami wafu Woloka Jehova maloko ganda malaika Yene kama ngeyo tubeche mateki sana Haleluya Ngamatera kuro jatenda ngamajami wafu Ngamatera kuro jatenda ngamajami wafu